omabirizo w'emikono eno kito kagodo ha bazadde abalina abaana mu masomero ag'ekkanisa ababuulidde kati nti balina kwata mu ndyanga babeha akasente ke basasula olw'okusoma kw'abaana baabwe. Ono asinzidde ku lugendo lwe yatandiseeko olw'okulambula amasomero gonna ag'ekkanisa ng'asookedde Catholic Church of Uganda ne kikubo Church of Uganda mu busumba bw'ensanja. Abuulidde abazadde nti newakubadde gavumenti bakwasizaako kyokka obuvujirizi bwayo tebumala nga basanuka kwatayoko kasente okuyambako ntambuza y'ebyensoma by'abaana baabwe.
Enti tuyambyeko kubasomesa bana abataano ne dipicha ebawo musala n'ekyama kima tebamala ekyetaagisa olw'obulungi bw'abaana baffe naffe katubeeteko kwetuteekayo mwana wange waava waka gye asome olutyakola ekyo tetujja kusobola
ngaeki si yokka n'abasomero bibiri mu asatu gonna gakabatwa
kati baana asobola okusomesa abasomesa bameka abaana amatiza si yuzokka ne alasinga wali n'amagezi weegali yefe abazadde okwekwatiramu abaana banange toyamba muyambe kika weyamba weka okuwerera omwana wo okubaako ky'omuwa mutaasa abaana bano bali emmere omwana womuma emmere oba omubonereza nnyo zembera ali ku ddwali waffe ku kyakyo mu Uganda bikitegwako nga tebaleese baana bakanuka kyobuuza abasawo yabadde kinti alusa abaana enjala ebintu bikyuse obulamu bunafu kati